Kiti, achia njia nipite, weniweke biti ole njele wa yaga usilete zipi. Hauna disa, una mziki, hata uweke kiki. Nitema kufanya mambo mengi, kuchange, kujenga maisha home, kupush mabenzi. Time ya kupari kila siku weekend. Time ya kukomesha wenye chuki hawapendi. Nasaka saka mademu, sina saka hela. Mwisho siku wata mademu, natafuta hela. Mdini unataka show off, una hela. Ikija bini mezana, cheza komborela. Hela nafanya dunia, nazunguka round. Shili, dola, euro, hela nafanya na kesha kwa touch sound. Umziki ni mokwa pesha na naudai chao.
Oya vambia vambia go go go. Oya vambia vambia go go. Tena mevalia na usongo go. Ase tia gia tia gia go. Now look at me now. I shine just like the stars up in the sky. I'm feeling free now. No they can't stop me, I keep going high.
Oya vambia vambia go go go. Oya vambia vambia go go. Vambia, vambia, go, go, go. For your vambia, vambia, go, go.
Vipsa sota kunkera, shanza kuimba ngonjera. Mara oh, mama na bela, mtoto kambwela, kavua shela. Sometimes nakulaga jubati. No, no, don't distract me. You came here nani ataki. Mbona hauna empathy.
Nele nafanya dunia nazunguka round. Shilling, dollar, euro, pound. Nele nafanya watu na change in life. But now it's my time, I think for what's mine.
Oya vambia, vambia, go, go, go. Oya vambia, vambia, go, go. Tena mevalia na usongo, go. Ase tia gia, go. Now look at me now. I shine just like the stars up in the sky. I'm feeling free. No, they can't stop me, I keep going high.
Oya vambia, vambia, go, go, go. Oya vambia, vambia, go, go. Vambia, vambia, go, go, go. Oya vambia, vambia, go, go.
I go so hard and I get money.
Get money.
Why you hating, go get money.
Money, power, respect.
I go so hard and I get money.
Money rules the world.
What do you do?
255, 254, 256, 257. The whole Africa, across the world.
What
they call me
do?
King. Take five now.